events. So listen. Ekitundu ky'omutima gwange nkimuwa, n'eddoboozi ly'omumwa gwange ndimuwa, n'ekimpuulira mu mwoyo gwange nkimuwa, na buli muntu yenna mbuuza olw'erimuno. Yenna mbe, that I really love. Nyenye chido, the neighbor. Ring the bell. Gamba and see.
There is no tomorrow, so that we can meet.